babalo tole betum senaga viewe fano romo chaka so jirtani diada viewe fano romo utata hagejina ta galgal saati la mawra ka aksaati sadit metrbandi di jami la ma di dam shan so domi tokko fi viewe 24 ra chaka so jirtal la yujal kan ጀርከን በባሮቶ ለገልቱ መልሰን ነጋ ቪኦኤ ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳት ረጃቀሱ ጅርተን ወንዲው ተኖጀና ተክርዴ ቢነ ሰኒቲም ታም ሰኒቲ ሙጅርቱን ኢኒ ዋን ሙደ ኹለኒ ለማቲ ኹለኒ ሰዲቲ ቢሰኒ ሆፔስን ታቱለ እርዴ ቢነ ሰኒቲ ሙጅር ጉያ ቆሚ ለማኒ ቢሰኒ ሆፔስን አንሶራ ለኸይቲ ኑዲ ያዳ ቪኦኤ ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ረጃቀሱ ጅርተን ወንዲው ተኒሰኒቲን ኸይሳክ ተክርዴ ደብሬቲን ኢሰኒቲ ሙጅር አንሶራ ለኸይቲ ወንዲው ተኒሰኒቲ ምን ኦዱን ጀልቀም ትጅበይነት
ዱል ወራና አባቱስ ወጂንሰረ ኤክስሱ ከንጥሙራ ሙጋሩ ሆገኖን ውሃት ሙርቲቴና ያታን ቆፋ ደቹራን እትጋፈተማን ፓርቲ በጣድና በተኒሩ ኩኒስ ጉዮ ተሙርታይ ከሰጥሙራ ሙደንዳ ደቹራን ሚሰንሰኮሬ ሆጂራ ወጂፍቱ ፓርቲ በጣድናፍ ሆገናን ዋጅሪቻ ኦቦብናልፍ አንዱ ዓለም ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኔሩ ከነንጋ ማጥንጅ ፈጁ ሳህንስ ማለው ውሃት ቶፍታር አንቦደት ዴቢ ኡሳ ኢፍሳጅራጅራን ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ቢ አህመድ ገሬ ፍንጭለ ከን ትግራይ ጋሪና ነው ትግራይ ከሰርጤ ሮልቱማት ቦቦፍ ደንዴቲ ቀቡ ከጀሩ ፍጣተማ አብሲ ሰኔሩ ሮልቶኒ ፌደራላ ማጋላ መቀሌ ፓርቲ ቢየቡጭ ውሃት አርካ ፍጣቹራን ቶአቹኒስ ኢብሰሜጅራ ወገኖን ውሃት ገሩ አደወራና ናኖ መቀሌ ጅሩ አዳዳ ከሰጥ ለረጅራቹ በክስሰን ሀዮን ኢትዮጵያ ተርካምፊን ሁምና ናኖ ጋንፋ አፍሪካ ከሳ 17 አከንጅራን ነጎደ ሶዳጀዱ ቀባቹ ሳኔብሳ ጅሩ መልቁንንም አደጭቴ ዋንጅሩፍ ወጀቱን ንገርጋር ሳፍ ሰባ ሂማሌን ገመሰኑን ምርታዋን ታይፍጭ ሎለ ገማማራን ገገፈም ምርከሌሱን እንደንደ አምኔጅቹን ሮይተርስ ገባሴራ ወራንዲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋንፋ አፍሪካ ከሳ ካምባኒ ኢብሳሜጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢፍ ሚኒስትሪ ኒትሳይሮፊ ከለቲ ከነኒን ሁምኖኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ዋልታ ጀጃ አፍሪካ ዴቪሱን ጋንፋ አፍሪካ ከሰኒ ቡፋቱ ጀጩዳን አጀጃን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ካዋልታ ጀጃ አፍሪካ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰን በክሰሳኒሩ ለኮብሲ ሁምኖ ተኬኛ ከሶማሊያ ከሳ አካንገጥቃቹፍ ጅራገሩ ሁምኖኒ አሜሪካ ናኖ ሰነከሰኒ ትሩ ካናፍ ኦጂን ኬኛፍ ሙራኖኑ ቲሚቾተ ኬኛፍ ቀምኑ እንጂጂራም ለይጥራን ሂደታል ቃይዳ ከንቀቧል ሸባብ ረኢባ ካውፍ ሚቾተ ኬኛ ጋንፋ አፍሪካ ወሊን ደንታ ኬኛ ወሊን ይፎጀቹ ኢትፉፉዳን ዩናይትድ ስቴትስ ጋንፋ አፍሪካ ኦፍ ሶማሊያ ከሰጥ ጭጭ ቀብዱ ኢትፉፍቲ ይጀራን እና በርባጭሰት ዮሚ ዩታናን ናኖ ከምከሰጥ ዩ አተተማን ደንዴቲ ዴቢ ከኑፍ ቀም ሙልፍ ነጀረጀአኒሩ ኩኒስ እንጂጂራም ለጀአኒ ተርካምፊን ኩን ኢሰኒ በውፍ ተታፊ ኬኛ አዳንኩቱ ኡቱንታን ተታፊ ኬኛ ጋንፋ አፍሪካ ኢትፉፉፍ ቶፍታ ቶልፈሜ ጀአኒሩ ወራን ሱዳን ለፈቆና ፈልሚሲሳ ቢየቲ ካናኖ ወራናን ቡቱት ትግራይ ጭናተር ገሙር ቡፈቹ ኢትፉፌ ጅራ ሞቱማን ሱዳን ዋይሶች ወራና ላልጅዜ ያደቶ ኮዩ በከንከንን የካርቱምራ ናባ ሙሐዲን ገባሴራ ጃለኔ ኢስ
ሁምኖቲን ሱዳን ለፈቆና ኢትዮጵያ ወሊን ወልዳንገሴት ከሚሰደር በሴነኒ ኤርገሲ ለፈወጎታ ዲግደሚ ሻንጫላ ሚሊሾተ ኢትዮጵያን ቀበሜ ቱሬቲ በበል ፈቻጅሩ ለፍቲ ኩኒስ ወጎቲ ሄዱ ኢትዮጵያ ሱዳን ግዱቲ ወልቲ ቡይንሰ ኡማቱሬ ገሬን ሂደቶተ ኢትዮጵያ ከነን ሽፍታ ጀደመን ወጋ ወጋን ባቲ ኦሚሻኬሰ እዶ ሰነሶሶኡ ለፈቆና ፈሻቃፊ እዶ ብራ ከን ሱዳን ካንኮቲ ጀቱራ ኦሚሻሃቱ አንጋዋን ነገኛ ከነኙማን ሳከን ኢብሳም ነጋበተ ቪኦኤ ፈከብሰት ኡምኖቲን ሱዳን ለፈሰን ቶአተኒጅሩ
በዳን ሻርል ለጀሽ ሱዳኒ ሸርክ ድርከት ኖሬን هي افضل اراضي سودانيه يشرت موجي لثلاث الحصبات
وراني سودان በርካት ኖሬን ገመባሃቲ ቦበጅራ እዶን ኩንዱር ካን ሱዳን ቱሬ አማ ወራን ኢትዮጵያ ወልት ቡይዘ ትግራይ ከሳን ቀበሜ ዋንጅሩፍ ወራን ሱዳን ለፈካና ደፈቹ ጫራከነፍ ጀዳን ባቴ ብለደርብ ሚሊሽዮን ኢትዮጵያ ማጋላ ቀዳሪፍ ገመባሃ ገንደምር ሰኒጅራን ሃሌሉን ሲቪሎታሽን አጀሰኒ ወራና ሱዳን ሄዱ አጀሰኒ ካመደሰን ሱዳን ሃሌላ ከነበላሌ ፈቹን ሞቱማ ኢትዮጵያት ሚሊሾታ ከነገርጋራ ጀት ጥንጣላን ካርቱን ከሰማ ደፈት ويعدن جبريل نانو سنة دينيا كندا وتيتري.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي نوتين سودان غوتشاجر النرد بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيا إما جودة توأشوك عبدو فركا وان عبدو في سودان ولين ولتبوين في توجران سودان بكتوتا إثيوبيا كان نول ورانزا تيغراي كيسات إيسان كيسو ميساجرتي بكتوني كون كما أفرتمي سدي كان تعالى نيوتو مورا سودان سدي كيس بوفتان Damni bakattoota yookaan UNHCR akkatil maamud torbannen tikko fulle Kenya kees lakkoofsi bakattoota kana 1100 ga'uuf jira.
Dumarrattis oduu sportiif gara suuraattan isin dabarsa.
Yalamaduu sportii gabaabduu sanitti leenjii Ispeenitti nam kum hedduu dorgommii kiloomeetirii 21tiif wayii jedhaniitiin walti gad lakkisan. Namni yaadu tokko nafum diddiriirfachuu dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasallee argachuuf jedhaniitiin dorgoman. Ganzebe Dibaabaa ittuu mawwaarsite rikoordii haaraa namoota dhiiraan ammoo atileetii keenyaa Kibuut Tandiitti nam cufaaf jala jisseetiin rikoordii haaraa namoota wayiitiin mootummaan galate. Barri isa taa'anii tokko aga furii baay'ichuftiin iyyuu rikoordii haaraa argate. Kandii nam gana 29tti rikoordii namni biyyiisaa Jeffrey Amroor ganna tokkoon duratti Kopenhaagenitti mo'e dhaaleetiin maratoonii kiloomeetirii 21 wayiitana daqiiqa 57tiif sekendii 32tti mo'e. Namni isa taa'anii lammeessuu ba'e immoo nama Ugaandaati nama ganna 24tti Kipleemo jedhan. Gamtu dorgommii namuuwwa yookaan ammoo dubartiitiin namni Ganzebee taa'aniitiin lammeessuu ta'e atileetii keenyaatti Sheila. Sadeessoon nama Itoophiyaatti sambaleetti tafariitti afreessoon nama atileetii keenyaatti shaneessoon nama Ameerikaatti. Kamkaniin ammoo dhaabbii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan prototaayip akka atileetotiitti dorgomuu danda'an ajaje. Dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira. Keessattuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyaman. Yabbuun kophee kana jalaani miilimeetirii 40 caaluun mala. Atileetiin keenyaa haa tokkeessoo baay'inni kophee jaliis foonjii yabbuunis miilimeetirii 39 kanaan dorgome kopheen sunillee guddoo gargaara. Viyaa Afaan Oromoo jalasuu jirtan. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaan nam kum hedduu lol Tigraay baqate naannoo sun seenanii qarqaaruun dhiba. Lisa Shilaayiniitti erge yaalannan nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmiyoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif walii galanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbihimaan jaarmiyaa kanaa yookaan WHO Tariik Jaasaareevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
Will that will impact programs of immunization, of disease control, surveillance, and other issues. So it is really important as soon as the access.
Kunda'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootan daddabarrees. Kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka kekkachiisetti vaayirasii koroonaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansa hatattamaa barbaachisoo erguu isaa WHO'n beeksisee jira. Jaasaareevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uufi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan walwaraansiituun ka'in dura sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbihimaan jaarmeecha kanaa Toomsan Piiri akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkari gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbatii sagantaa nyaataa addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHAN hubachiisee jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtanii. Hawaasni gannuun gannaan lafa jiituu barbaada Afrikaa irra marfaane dhumuddee fi jalqabee keenyaaf Somaalee irraan gadi duude naannoo Oromiyaa naannoo Somaaleetiif naannoo uummata kibbaa gahuu danda'a jedha ministeerri qonnaa. Tanumaafuyyuu helikoopterii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktar Jamaalin nu erge.
Ibsi FAO'n yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan hawaasnisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin hin jiru. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniitti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetiin hin jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa illee akka ibsetti weerarri hawaasnisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadi naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiin babal'achuu akka malu beeksiseetiin hin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaahinee Niguusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana. Hawaasnisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barreessuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan.
Somaalee killee yemmidarragamu makalaakal ijjiga anastanyaa akka mahoonuun batacammaarii yemmirachuutu baayookeessaayiti.
Ittisni naannoo Somaaleetti taasifamu baay'ee laafaadha. Keemikaalli isaan fayyadamanis kan peeptisaayit jedhamudha. Inni ammoo hoomaa hawaasnisaa gurguddateetiin jedhe ajjeesuu irratti laafaadha waan ta'eef. Salphamatti gara keenya as godaanan ammas daangaa Somaalee fi Keeniyaa irraa gama Taltalleetii fi Booranaatti hoomaan hawaasnisaa galaatiin waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko 40 mincirratti hundeessinee biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa hawaasnisaa as deemaatiin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaahinee Niguusee ammatti ittisa kanaaf. Yoo xiqqaate xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin 40 mincirraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiin hoomaan hawaasnisaa caalmattiyyuu cuucii isaa dhiyaafachuudhaaf kan mijatuufi kan jedhan obbo Balaahinee duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan.
Yeroo nama hubannetti ahuun dandaalu tarafaa maawwee Somaaliyaa kanneen agaraachiin kessin.
Haala roobaatiin naannoo gammoojjii Somaalee waan roobaatiin jiruuf hawaasnisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo 40 mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas. Godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasun hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan hawaasnisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaahinee Niguusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif. Muktar Jamaal Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karaa guddaa Itoophiyaa fi Keeniyaa waltiin daandaa mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaatti itti dhufe. Eebbisuun irratti muummeen ministara Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eeggatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeeraa kan jedhe tuni dogongorii galma daawwitiitti erge.
Abiy Ahmed ijaarsa daandii hawaasaa haga mooyyaalee fi isii olloo haga mooyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameen ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru. Gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ጥሙረሙን ዳንዲ ኩን ወረናኑ ከነጅራቱ ፊ ምስራቸው ጉዳዳ ያጀደን
እስም ማሲቶኮ አፋንቶ ኩሩበቱ አዳ ከስንቶኮ ፈዚን ከሰለዞኮ ነግኘ ከሰል እክሱ በዳድነ ሞያሌ ቢግለማን ከስጅረን ፊዱ ተኩማ ከስን ጀጀሚሱ ቦርደል አስተፍሻር ከስተብስተሪ ተኩማ ከስተል ኤጎል ዝብራ ኤገማ ጀባዳ ገንቴኛ President Uhuru Lintaudan nanno kana jijiru nanno kana akuma biyoso ollaunda fakkita wuchu fedi gudda tawna jalkabbin kun baye garida jabarda olindane garbara na tolin guddanna nujrasta baye gamarin rasnargu kot akata kana siwajindu bati kwang gudda wante ubata. Thank you very much.
ሙመ ሚኒስትር አቢ ዋነገኛ ረት ከሱማ ጅራቱናኖ አከነገኛናኖ ሳኔ ወርዶፋን ጋፈተኒ ኦኤልኤፍ ዮካን ሙአባው ፊ አልሻባብ ወረናኖ ከነጋዱር ኮጅቻኔ ከነጅሩ
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area because peace is the foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and oil from this region.
Akazedo, Mume Minister Abiy, wante an sinida amukan akuma dandin kuno jitame akatumra mushura tabatten gamana genye eksisuti nisi akasuma itigafata umma kesan akabatanuda. Sabab nisas, nagamale umma tagenya abnuti wanta karawachu wanan dandenyebi. Kesuma abawo fi Al-Shabaabin nannukan kesa yobasne lemmeles jiratan kana akawo bulat gammachudan akawo lifana jiratan taisun haga makkadandam ilalu dandesu jechundubatu
please katini jamen ko nyumbani
mumme minister Abiy Ahmedin moyalit kasimatan president Kenya tanisi imala maratiti yefatani dubatan toko waidi nagdeti kesuma walitrufenye daga Afrika ban Kenya fi Ethiopian gamadi nagdetinis walintum suqabu jiran.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akazedo Kenya tan wantinu tifenu walitrufenye biyo talameni akafo yewda kunuga akataw famo isin warimo yale gam Ethiopia fi Kenya kisjiratan gay gudda qabdu bulcha marsabit Muhammad Ali no akajede moyalen kun akuma Dubai giddu galadaldala nanno kanatu malte tirgegonni Ethiopia fi Kenya dufani charra moyalen jurura fayede moto qabu kun ogomnan micum mankenye dugada ajedu Kenya tan dubatan lemme ret Kenya tan kan dubatan wayna genyati Kenya tan agenyi burawa maratau erani saganta mumme minister Abiy Ahmed turmata sani Kenya guyala make setti gabanis yerodu makan ifom sani jiru mumme minister Ethiopia Abiy Ahmed dubbi sani arake setti OLF yokana bawo makashiru ke summani metulal jise yada akkinnan obobatte urgesa yero fogana sapkunnamti abawo katan gafanne turre akazero bubatin
kana dubatan tanan ani dubugura gudda dubatan je yada malik amse nyabi yete setigal mai ejas maratul sainsita emboda bi yete setigal mai ji siyasa ejarsa mata dubata gra karana gatin biro tanake suchu agra sewa badat si Maria Dadda Zanelli Mille Dabalote Gatamaatre Amma Amma Saluma Kananjira Akkamittina Sadarka Kanatliya Olla Tibahani Kanadubbacho Kadandani Barre Kunidagogura Guddara Akkakot
Obubaten Yerota Yenakasi Umamu Halli Partilin Siyasa Ettiwalga Fatanis Jirachu Dabalaniyera Nijiru Turti Sani Guyala Mafturu Jaramin Mumi Minister Abiy Ahmed Boru Gara Kenya Kutabul Chinsala Muda Gani Kama Projectia Rebbi Sani Ila Lu Jaramin Tue Gama Ingilifan Lafse Jichan Kambega Mproject Indirish Sabura Alemisoma Baridibo Kulusagal Turbatami Chankaya Adami Utau Galmi Isas Ethiopia Adabalate Biyutana Afrika Baha Gama Buhura Alemisoma Atin Walkunnam Sisuda Gaba Sakali Mirikaf Kalmudait Nairobi
ዲያሃ ኖርሞጀ ከሶጅርተን አክቡልቾቲ ፓርቲ ኮንግሬሲ ፌደራሊስት ኦሮሞጀ ለንዲቲ ሞቱማን ፍላን ነው ቆፓ ወንዱረቲ ሚሴንሶታ ፍትጋፈደም ቶቲ ካፋው ሄጀላን ሂዳባው ማለኒ ተነረቲ ዴቤ ሞቱማ ረናርጋኔ ጻሃይዳም ቶቲ ዶክተር መራራ ጉድና ፍትጋፈደማ ፓርቲ ኮንግሬሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዱብሴ ኩና
Ibsi kongresin federala oromo baase motumman biye bulcha jiru filanno biya lissa barakana gegge famu jiru ratti kopi taisa jira kanjiru ratti fulle fata filanno ndragaru immon ilalamu qaban jira jechudan durata an particha professor marara guddina dubbataniro durata an particha professor mararan akajiranitti poligal tembi yalissa umamu dandau qaba kun imma ejoti jiran diresi asabal disu famo misenson nifi hogganton parti le morkattota hika mu qabu jechunibsaniro Topiati filanno dhugaa geggeessuun demokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haal dureen xumuramuu qabus jira jechuudhaan Profeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan.
Namni keenya baay'een dhameera. Waajirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko otoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kana kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallannee filannaatti galuu duwwaa osoo hin taane wanti hiikamu baay'een isaa jiru kana gubbaatti qaamni ilaalchisu mootummaanii hojii hojjechuu tala jira. Hordii filannoonis kana akkasumas gargaaruu irra jira. Filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa fiduu irra jira. Filannaan kun dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'u irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'u irra jira. Isaa kanaa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana waggaa shantamaa ol waan keessa ture kana. Gara ta'utti deemsuudhaa fi walii galtee biyyaa qabatee odeeme wayyaa karaa kanatti yaadamu isa jedhu sana yaadachiisuudhaan.
Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Profeesar Mararaan.
Qooda fudhachaa jira baay'ee isaatti garuu gaafa baay'ee sanuti eenyurraa sanuti barbaadurraa walii galtee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara filannoo makaasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaa fi. Gaa miti baay'ee gatiidhaa jechuudha. Wanti deemaa jiru kuusaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaan jiru. Yeroo hunda galtinnee waanuma akkasii dubbannee deemnaa waanuma akkasii dubbannee deemnaa. Hordii filannoonis mootummaanis hin naawamee garuu qabatamaan waan lafarra jijjiiruu wanti danda'e hin jiru. Sun immoo hiikamuu baannaan akkasumas filannaa jennee filannaan taanetti soo galle akkan taanetti filannaa sana keessaa bahuu turfaa. Akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gareen ka'uu hin danda'amu. Muu nageenya sida jedhamu sirna dimookiraasii dhala inni jedhamu sana dhabuun duraatti gara duubaatti nu deebisuu danda'uu fi yeroodhaan of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhagahu akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuu kun.
Komii Koongireesii Federaalaa Oromoo kaasee kanarratti hoggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo VOA24 irra caqasuu jirtan.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti godina Matagal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofii irraa buqqa'aniif deeggeessa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirraa jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Misooma kan milkaa'e gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumu qopheessee jira. Director Olanan Wajra Laboratory Soma Adunya Hari Badara Kajatanit Kun Namni Adunya Kaminu Kesajur Yero Kamitu Yadagari Tai Malat Esu Danda Ua Jeran.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones as well as capacity building and building.
Ennasanat Laboratory Sun Isan Walin Hujata Ujiwan Murtawata Anif Kafalti Ragara Tundai Jira. Akasumas dandeti umuf michumma adan himbaratamne umudan misoma biye sanif biye kabro kesaf buak etetai gumachu dandau jeran. Saganta misoma dandala umuf USAID furmata baik abhorachu hualta umfa mendesuran ojetajra fa Kenyaf Phoenix International jeran. Directorich Badr.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Abi Phoenix, mananamat umfat solari guyat humna ibsangato komadisi sugalchaf. Namnisun guyasan afgati saba sudanda athanan guyat santi masodomi sadiba se ajenu. Sanaboda satellite kara wajra sani haro switchi solari itting afsisan if amsan kopesuran walk unamudandau. Kunis enanando ibsanin jirre rafagotaan. Fayyadama elektrikif mala ajaibati jiran. Kanoji sabal isuf deggirsa mallaq abarbaadu Phoenix, USAID bra investmentiraf kan oluga fate jira. USAID bras dollara miliona tokko argateera. Phoenix mallaq asan oji sababal isu mallaq attidabala investigochuudan oji sa guddisuf ittigargara meera. Kanaf namoonni aksiyoni qaban doofumma dabamsiisuf kan gargaru mana tajaajila ibsaar gamsiisu qopheessine jira. Omishak onnaf ola, bela hankisul afis ni gargara. Unimmo, guddina dinagdev kumacha. Sababinsas, iyumma chamaat abamsisuf, imma ijokan taikesa namnito komisoma bu ura digitali addunya walin akkawalar gugochur aajar ubadar. Kunis, baifa kenyumma kan Phoenix ilalu nidanda am. Garu, enna akkan isabar baachisat, laboratori misoma addunya, kan USAID deggir sagur eif jeran jechuran kulalan harta yada saat umra.
Kan kana oliti dagesan eif sagulala kan imam mata United States jalak gisuture.
Tam saniti mujir tunin wa mudda kurani la matif kurani saditi wisani hoppesine ta tulle irde bine saniti mujir. Guya kommi la mani wisani hoppesine.
Medico da time e je ki sasilala aka jaiba Medico da time e je ki sasilala aka jaiba Wanje ya tu makata jerjeri tu tasuda
Tarratan umtaburiti waldachana naga khaysinu bula. Sagantafana marati tani. Ansora ala khayti.